Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗon ɗe gone bete aljumare noga e joyi lewru mars hitande 2022 yamde diana ƴaɓɓori gasilima e sappo e tati Ousmane Niall bulɗo kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggi janɗe to yattingol coupe du monde Qatar 2022 erŋaji seeɗa keddiniɗe piiɗa hakkunde Mali e Tunisie biyeŋaji natirɗi keɓataake nokkuji kollitaaɗe wiyeede ɗi keɓete ley muɗon o kabaru metti jingonoɓe aigle Mali ɓe. Ley o wattu wulaare sottoɓe kaake électronique yogaɓe kollitiwide lumogo wela impama saabe heɗum ley journal ngal. Homo hani horde, homo hani yuppude balɗe seeɗa keddiniɗe lewru korka ndu min kalan haala muɗum beeta ko yo ɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Erŋaji seeɗa keddiniɗe fuɗɗugol piiɗe yahgol coupe du monde 2022 jingonoɓe tewtoɓe tikkeŋaji ana gondi e yaɓodirde dammuɗe ɗo ɗum sottete nokkuje fima futta holliti wiide tikkeŋaji ɗi ana cotte ley muɗum wala fuu ko wodi supporter en ɓe kolji metti muɓɓen dow goɗɗi golleji ɗiɓe kolliti wiide gonda e yaarude no moƴƴiri. Union national des agriles du Mali kañum dow holliti metti muɗum dow kabaru muɗum faɓɓidore ɗen fam keɗen Mamadou Sama Seko Ali Cissé.
Stade 26 mars Bamako ɗo min goni oɗo nokku e goto e nokkule to biyeŋaji figol ballon hakkunde Mali e Tunisie yeyete ko warta yimɓel temdere garɓe sodde biyeŋaji mum'en ana ɗo ma biyeji ɗi wala supporter en ɓe ka holliti wiide golle o wona ko feewi.
Mi wari tewtude biye komi kasani tan yo biyeŋaji amen ɗi mine jiɗɗi biyeŋaji ka min jettiraka dogudu tafon soni min jiɗat tampude ñande muɗum saabi gilli leydi ndi min gaɗata ɗum fof mi puɗɗima mettede sanne hewti min gala biye min ƴewa ɗo e télé minen ka min joppi jande jaati saabu muɗum ka min jirami kamaɓe ɗi min jettiraka ƴewde ɗumno e télé.
So min iwri jungo ñaamo maayongo min jaran jungo nano maayongo Bamako ɗo nokku antirteɗo Carrefour des jeunes ton du biyeji ɗi an yeeye Mamadou Kone jeeyo biyeji ɗi ka holliti wiide Carrefour des jeunes o hokkaka biyeji ni ngal ɗo jiidal.
Ko woɓi kay Carrefour des jeunes yo nokku ɗo biyeŋaji jeeyete ka ɓeydade min ngala ɗo enna biyeŋaji jeewa goɗɗo fof ɗum dow inde fima foot warayi Carrefour ɗo yewde biyeŋaji jamara nde ne waɗa yawara tan tewtide ɗi ɓe fuɗɗi jaati mettede saabi won fuɗɗiɓe yewde ɗi cogguji tiiɗuɗi.
Fedde antirtene Union nationale des supporters du Mali ka suuɗa e mette muɗum feyi fewde taaɗugol golle feccude biyeji ujunay capannayi supporter en ɓe yimɓel yogaɓe ɗe leydini sodanin ɗum en mo narda kanakoɓe leydini fiya dabereji fuu yalla ana haɗa bilisaji. Souleymane Jabate laamiɗo fedde antirtene UNASAM.
Yo kabaru mettuɗo jaati min ka hakkille am yo rafi landunal no fewiri wonande fima foot kono oɗo macco mawɗo ana hani dabereji cina hoore no haniri yalla haddi tellaji ɗe guiseŋaji ɗi ko saabi domude ñande macco jaati yewde biyeŋaji ɗi ɗiɗo holno waɗede balɗe ɗiɗi fadde ñande macco o ɗen jawa sambinde torraji kewɗe ndenno e frati mawɗo noon
fade golle o ka fewde fedde UNASAM nde ana narda jinganoɓe jagabule en leydi Mali ndi tawre muñal.
Miccintinde wiide hoorejo leydi meɗen ndi Assimi Goyta kañum du e kiikiɗe keñana nokku centre sportif d'élite Ousmane Traoré to Kabala to fa ɓeydana aigle Mali ɓe kuyam. Hoorejo laamu hakkundejo holliti wiide anna caggal maɓɓe ɓiɓɓe Malidi fuu anna caggal maɓɓe. Sakiraaɓe andon ɗi kabaru juuɗo mbawa heɓude dow bembe annde ɗe dow hello amen Facebook kañe compte Twitter. Hoorejo ministre en kiɗɗo Soumaylou Boubey Maiga sutura muɗum waɗama caabeje ñaari laley kumen ɗiɗo ɓoɓɓa makko mayinti makko waɗi alkamisare keñana le galle makko deyande quartier du fleuve. Yimɓe hewɓe kawri e mayinti makko ƴiwde e saraɓe yottade ɓe o haɓidi fa warde huminiɓe politikaku e ardiɓe dinaji caggal seeda fooji e duwawuji. Soumaylou Boubey Maiga lenno wama ɗo latto suudu muɗum caggitoto ndu anni ko Mahamane Baba Kunta heɓini o hawri hen dow faccitango Mamadou Sama Seko.
Hunde fuɗɗunde wattu 15h mayiti premier ministre kiɗɗo Soumaylou Boubey Maiga waɗama e ley seeda fuji kewɗi tafonmo keƴaɗo dental pelle politinkoɓe halnana en jokki hen seeda fu yimɓele fedde joƴinade dow inde makko e kañeɓe sukaɓe makko fadde sakki makko ar bonkana Maiga mama haala ɓe foof memi haala taguji lobbi iwɗo o mo ceblin drame yettini haala muɗum e dow inde guiɗiraɓe makko wonno mbiɓe suba Boylou Boubey mayga latike neddo kantido sanne e kumani do non Ima Daradji e wi wobbe kanko premier ministre kiddo lolirnodo tigre latike non neddo kinnido yopitere kanko iwdo nyande alternaire noge go mars le clinique goto bamako do e do dubi mako chapande jeegom e jetti premier ministre kiddo on wonno gila lewru out e le juude sabi kabaru yeyugol diwawo president e kanye kaki kaborde habitibe hanka sen na lenna le nokku cuudi ngonga nyaare
Gurde justice imwa imini jukungoji e imwa wat e do malidi e wi donke ande bangal kebala ande dabere an hani yettede wadan dufa kalti dangal yafa modibo mawo makalo holiti wide batu cdao kando wadede aljumare handen onde dabere wadan fa nafan sanne do kalti dangal danyako wailiti kede ko wi mamadou samaseko
C'est vraiment agréable.
Elle kuyam andimi wide wutangoji didi malidi bangi goto e jabanama bangi goddo dun hultama jukngoji bamadi fevre lidi mali e bibilidi mali na hani iminade hunde hantinde sanne bangal sariaji lefoilede de fayso di bawtaka gollede don e don sabu sudu sariandu wawi tan yo holitinde anyamudu bangal saria lefoilede de kane baba kinade golle kado anya kana ko be lede de bamibe dido jukngoji di hewti e kani wadde batu goddo yela amen min nana kabaruji lobbi kan lati fuf kado anya bamado o matet sanne le joda halaji di e hultadun jukunguji di hana fi boyde dum eden kasin
ne devrait pas subsister
ministre e mali holitanum wiade jankawro e o batu cdao kan wadde akra anden kawroita hen ministre mali kumini da hajuji mali gon isalla hoge o kabaru hanken do compte mudon twitter tagal ko be kaltidi e cdao ben en kulli twitter batu o a wodani hokambe horebe leede be tan wonno ko be diwid abdullahi jabate e acce hakke abdullahi jop horejo lam hakunde jo holliti wiide nen no kanko fo wawa hawrde batu tamaselati do visio conference nogay e joy lewru mars hitande 1991 nogay e jeegon lewru mars hitande 1991 nogay e jeegon mars 2022 mali yambina nogay e jeegon lewru mars ndu dubi chapantati e go'o ko nati e democracy e wi honjotobe yogabe no be kolliti wide be dum be honjotobe yogabe bangal kebal be kolliti wide dum ana hani e yettede no kano be kolitiwide ko heddi ana hewi ewi Abdullah Yassalla hore jokiri 2002 kabaru demokrasi ana hani ewtede fa hawrune e ngongaji leydi ndi kede ko wi Adam Amadou Haydrado facci tango alisise
miɗen mbawi wiide le duuɓi capan tati ɗi démocratie fini le leydi ndi ɗati fa heewi ka fuu min gaɗi bangal muɗum saabi tottude haala yimɓeɓe haala ko yiɗi ana wondi heɓude laawol ga won tiɗɗalaji mataɗi le golle démocratie le leydi saabi démocratie holitama wiide laamu mo ɓiɓɓe leydi hokkata kananke kananke o marita ɗum leydi so wiyama ɓiɓɓe leydi hokkata kananke laamu ɗo e woteji laaɓuɗi landinteɗi ɗi homo fuu wawi jaɓande gatteɗi satu e satu yowata e muɗum ɓiɓe leydi ana hanno tawere kañum en jeeyi haybude laamu o caggal woteji ɗi min ka miɗa wawi wiide ɓiɓe leydi daraki darde mumen yimɓele cuɓeteɓe ɗu kañum en ndu daraki feyi darde mumen fewde golle koɓe kaani wadde le leydi e waɗande ɓiɓe leydi miɗen kaani ƴewde ko gasayi le duuɓi capantati ɓettiɗi nde golle démocratie amen o yella miɗa keeɓa yaade yeeso
fay e tawede laamu o ana walla mairiŋaji ɗi cercle yelimani ana jogueti ɗallaji e ɗi pawi dow rafi yoɓugol lampu e usuruji o kabaru ana haɗa yirwere keɓalla guendi ndi ɓe wi laamu koɓe o nokku leyagol makko le cercle o le yontere ƴaɓɓene nde gouverneur région ka e darti e jamare nde tinno joɓa lampuji muɓen saabi ɗum yuɗɗuna hakke leydi yanke fo anni ko Mahamadou Samba Diallo keƴaɗo amen gonɗo to kayito heɓini en caggal ko ƴiwi yelimani dow faccitan Umar Waygolo Ali Cisse
ila le duuɓi ƴaɓɓinoɗi fuu kamɓe yimɓele wonɓe le yelimani eɓe calli yoɓude toon usuruji kañe e lampaji fa ɗum waylito kanko gouverneur région kay o yettiki laamukoɓe wonɓe toon ɓe yellan daña ko waylti le hen colonel Moussa Soumaré haali ɗatikan ɗi nanguede
nafa muɗum ana mawni no sanne juuɗe amen min joddo e kanankoɓe laamorɗe leydi ni maire en fa yetto amairi en deɗɗe famin kalda kabaru o min kolciɓe wiide yoɓugol taxe kañe en po yo wajibi e juɗe malinke fu won dabereji ɗimi kollitiɓe min tugikeɗo majjiɗu min gara min martina ɓe kumpa kabaru muɗum so ɓe jaɓa e du min mbaji binanɓe ɓe joɓa ɗum
yo ɗum ɓingu leydi yankaku lobbo noon iɗum wawi fabade du ko nayri bangal yirwere hoɗum waɗi so yimɓele ɓe ana cali yoɓude lampay ɗi kañe usuruji ɗi kanko Juga Madi Camara o haali ko laati sababu muɗo jokko arandejo maire yelimani
ana wawi wiyede won sababuji fa heewi ɓiliɗe muɗum ɓuri fu sababuji ɓiliɗe e politique kan e faamu jamarde min ka miɗen miili faamu jamarde woni ko fanɗi magal nafa gonɗo yoɓugol taxi kan e impot
ko ɓuri milliard goto sefa kañum hanno nangguede le duuɓi nayyi cakkitiɗi le cercle yelimani o kako heɓa toon fu ɓuura e millioji temedɗiɗi e capanɗe jeegom e jeegom ɗum ko Mamadou Samba heɓini yelimani studio tamani
sottoɓe climatiseur ŋaji humidificateur ŋaji e ventilateur ŋaji lumoji muɓen ana mbeli sanne le o wattu wulare lumoji ɗi ana keewi ɗe kake jonin cogguji ɗe kulle ana mbara ƴiwde ujunaji jeɗɗi yaade ujunaji deb sappo e ɗiɗi sefa ko laati fu jagotoɓe yogaɓe ka kolliti wide sodoɓe ana fanɗi ko garata jagotoɓe jantotoɗo amen Aissatou Kanté yilekele lumoji ɗi anni ko heɓini hen dow faccitago Oumar Waygal e Mamadou Sama Seku
ɓamde alde bama ko fa jottoyoɗa auto gar kañe sogoni ko fa jottoyoɗa Hamdallah butikaji ɗi ana keewi pep climatiseur ŋaji humidificateur ŋaji fa jottoyoɗa ventilateur ŋaji kamɓe sottoɓe ɓe kolliti wiide si markiji ɗi fo eɓe jogui toon cogguji ɗi furdu ana goodi
bon humidificateur
cogguji ɗi yo iwde ujunaji nogay banggal litre uji nogay ɗi e ujunaji nogay e jetti wonande litre uji capan tati yo iwde tuskuji ɗi yaade moɓi ɗi ne yetta Allah sanne yo iwde ujunaji nogay e jeɗɗi yettade ujunaji deɓe sappo e ɗiɗi
tawiɗe wiide ɗeɗo kuɗɗe antiɗi fo kamɓe sodoɓe kaɓe mbi ɗum tan woni dabare wakkati no wulare nde worrino ɓe mbi dow wala fo koɓe mbawi ñalawma hande sona newtirade ɗeɗo kuɗɗe
coggu clim ɓeydike ɗiɗo wattuji ɗi yo hakkude ujunaji capan tati e nayyi yaade ujunaji capan e nayyi hewti ventilo ngaji ɗi pewa sanne ndenno minen tayroɓe ne kasindini ko wiyete humidificateur yalla nokkuji amen na ɓuɓana client en ɓe min kay humidificateur mo jogimi guilla ɓooyi jokkitimi newtorade yo hunde moƴina jaati
ɓe gala bowɗe ɓe kay dartan biforɗe muɗum woɓɓe leelo sella woɓɓe du gabba dow garuji muɗum en
balɗe seeɗa keddi dargol lewru korka wattumo alsilame daranto fa san rewgol Allah le ndu lewru alsilame ñamata ƴiwde fajireji fa yettade futuroji hono dinaka yamirini homɓe heɓe woni ɓe mbawa horde hono heɗum bonnata korka fati yatara tewti jaabu ɗi landi dow faccitan Oumar Waygal e Ali Cissé
dina alsilamako o e dina newiɗo worɓe e rewɓe nayeɓe sukaɓe ñawɓe fay goto korka ramadan ndu wodana ɗum
ɗiɗo yo haalaji yimɓele horoɓe kañum en gonda kanko Imma Mamadou Moussa Diallo hollitiɗo won kuɗɗe an toon ko haɗata jomumen horde dow
rewɓe muyinnoɓe soɓe jiihi horgol ana jogui kutteje muynungol sukaɓe mabɓe kamɓe ka eɓe mbawi darude fano suka o entaya fu rewɓe kaminɓe dogotoro en jeeyi hollitidde wiide so tawi omo wawi horde naso wawa horde so hollitama wiide ɓe mbawa horde eɓe kani darude
neɗɗo hana fuɗɗude horde lewru ramadan ndu tawe yoɓay ko rewete ko noon kanko almami o hollitiri wiide o wiso wona so joomum hokku dalili ko nangata hoore
so lewru ramadan ndu fuɗɗi tawi won ñalaɗe ɗe deweteɗa ñalawma fu wonko kanɗa sakkade so lewru ndu ɓettike a yoɓa ñalaɗe ɗe a heɓa e horde ɗe muɗum misali muɗum so ñalaɗeɗe balɗe sappo warta sappo ramadan a horan a hokkan miskina mo wala bawɗe ko ñama
ko nayri bangal korka oɗo almami honno andirano o wi so joomum hensiki yari ndiyam na ñami ana hollite wiide korka muɗum ko taƴi lewru ramadan ndu an domta le balɗe seeɗa le adunaru ndu
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sakiraɓe kabaruji gon ɗile e région ŋaji meɗen ɗi to banama to hollitama wiyede sikkitaɓe jaddinkoɓe ɗiɗon nangama ala ƴaɓɓiɗo o le galbal banamba soldage e mali gaɗi o golle kañum nangui ɓe hollitinde wiide wattu ɓoyɗo joni ɓe yimɓe ana ƴeewe ɓe sikkitaɓe jaddinkoɓe ɗiɗon ana goni ley cercle o ley cuncunka e wi yimɓe toon sakiraɓe ɗo kadu ɗi kabaruji ko andude fo ɗo mbawi heɓude dow www.studio.org fa kettinoɗon ɗo ɗo mbawi noddu numéro viamo 37321 allah hokki en ñallude e jaam Sido Tamani beta ko e ngartan do kabaruji yewtere sukabe nde innirabe yewbe dokkata sukabe cawrita sukabe mbe e ledde balebe di safareji ledde balebe yewbe yogabe ana dokka sukabe mbe illa nde ndima kanon do toro en kolitiwide e sarabe ana kanni watta de dun hakkilo sabe dum way wadde kuteji do suka be kolitiwide ben en ana yewbe ana kanni andude hakke ko dokkata sukabe Maryam Kulubali tewti darake non ndartude jabu do di kabaruji an ko hebine do faccitan Mamadou Samaseku
yewtere suka be malfu
inrabe yogabe sedi jati na holi safariji tubakube kabe ngattani hakilo dunno di balebe
di trangde do trost
cegal ko binana ornasgo mi nautrike safariji tubakube inrabe be ngattanta hakilo safariji di bamete sabe suglaji ngondi do mabbe safariji tubakube balebe fuf na sawra sukabe sato ledde de kadi sanne den non haani adadu mudun haybe sanne ledde balebe mamrabe amen nautrike sawrude en fuf fo gorzon dulla wide be buru en cella edo andal mako faratiji di mbawi sombinde safariji balebe madu kunare chawrowo dardi honorobe mako be hayburi kwar mudun no fevri odo chawrowo kebdo ngaldo andal jungu abam mudun nawabi nyande fuf bisimude ko warata nogo inirabe jugube sugulaji odo neddo jodido fombabugu e hakilo madu sarabe na hani humpitade do no safariji di totote sukabe be
ala nisan
ko bur hewde keccel doli planama e fral ga hokete denno ledde chawrata so safariji balebe so tubakube sikwala kay suni no di nawtorte watana ka kilo fodde di sawrude di bawla tari kasara itobe ledde balebe ngontun lolirbe etno pharmacie nawtortobe tawangal mamirabe mabbe gila kurnuji kewdi bandani ledde de nyawuji ka be ngatini hakilo sanne nawtorgul majje non ko non dun holitiri docteur Oumar Soumari gollowo pharmacie e bi mako resgol no fevri safariji balebe ngunti allaji holtiwide de do chafaje de so de balebe ma de tubakube na bawi sambinde ti alaji cellal sunni nawturgol majje tedinaka
ala nisan
ko bur hewde keccel doli planama e fral ga hokete denno ledde chawrata so safariji balebe so tubakube sikwala kay sunni no di nawtorte watana ka kilo fodde di sawrude di bawla tari kasara itobe ledde balebe ngontun lolirbe etno pharmacie nawtortobe tawangal mamirabe mabbe gila kurnuji kewdi bandani ledde de nyawuji ka be ngatini hakilo sanne nawtorgol majje e leleedi mali yimbe le hewbe pewti e safariji balebe sabi be jihi jati nafakaaji mudum ka non dunkembe kay na cikiti faande tutugol ido safariji di sukabe be
yewtere sukabe man fu wonno